sister, don't keep your distance. Fake grand, like you find your victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Wolf woman in no tapita. I say missus, don't keep your distance. Fake grand, like you find your victim, yeah. Mbona wago pakuwa different. Choking tough out ya kutishwa. Ushaembe wana mse, hawezi ukaweza. Ushaembe wana mse, hautendi ukatenda. Mindset different, talanta ishindi effort. Mawe takumiza, manene zi kujamengo. Depression na kupanda, unakashifu hardy mother. Chiflani yako Dubai, na flani yako Sankara. Unalia ukiwa jiji, ukicheka mtu wa moshada. Unasau kusema santu, uliamkafta kulala, eh. Shida ni nini, shida depression na tamba, eh. Tufanye nini, mada self hetaraka, eh. Shida ni nini, shida kuendanga matanga, eh. Tujue ni nini, mola na jua chenya nafanya, eh. I say mister, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Wolf woman in no tapita. I say missus, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Mbona wago pa kuwa different. Choking tofauti ya kutishwa. Me seem special, pia mi nilikuwa na thoughts. Labda ninge do kitu different, jubado sija pop. Pia nilianza makali, nightlife ikakuwa hobby. Nikaanza kusnot, same time nina pop. But haikutoa emptiness ilitolewa na talk. Haikutoa hizo nyoka zilikuwa rounds ina crawl. Ilinipeleka deeper, deeper, deep kwa darkness. Absence ya reality kakuwa comfort ya mattress. Sai checki statement vile buti ana walk. Akili nilishinda, nui wachaga wana talk. Niligeuka builder, nikangushaga walls. Sai mini winner, yeah walk the talk. I say mister, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Wolf woman in no tapita. I say missus, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Mbona wago pakuwa different. Choking tough out ya kutishwa. I say mister, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Ni normal, msela kuwa different. Wolf woman in no tapita. I say missus, don't keep your distance. Fake grand, they talk for your victim, yeah. Mbona wago pakuwa different. Choking tough out ya kutishwa.